in light of those calls and releases in the
first place. May I speak for all of us and say we will remember and love always those who have served so faithfully with us, just as we dịka anyị na-anabatakwa ndị niile a kpọtara n'ọrụ, anyị na-ekele unu niile. Ọ ga-amasị m ikwu banyere okwu Onyenwe anyị, akụkọ ọkọrọ banyere onye nwe ụlọ nke gara ije họrọ ndị ọrụ. Mgbe ọ pụrụ n'ụzọ ụtụtụ, pụkwa na efifio, pụkwa na mmemechi, wee na-akpọta ndị ga-abịa lụrụ ya ọlụ. Akwụkwọ Nsọ kwuru, sị na ọ bịakwara n'ikpeazụ, mgbe ebe alekere anya nke ise na efifio, ma wee họrọkwa ndị ọrụ nke ikpeazụ. N'otu nkeji gasịrị, ndị ọrụ niile ahụ ka ọ kpakọkwara ọnụ ịnata ụgwọ ọrụ ha. Ọ gbagwojuru anya ka ha niile si natakwa otu ụgwọ, ọtụmasị na ha niile ebidoghị n'otu oge. Mgbe ahụ ka ndị bidoro ọrụ n'isi mbido were iwe, sị na ndị ikpeazụ a bụ naanị otu nkeji ka ha rụrụ ọrụ, ma ha natakwara otu ụgwọ anyị na onwe anyị natara, bụladị na anwụ amaala anyị kemgbe ụtụtụ. Kedu ihe anyị kwesịrị ịmụtara n'akụkọ a? Ọ na-adị ka agasị na onwe ndị e megidere n'ihe a. Ka m kwuo banyere ndị ahụ na-ewe iwe. N'ezie, enweghịkwa onye e megidere n'ihe a. Ndị malitere ọrụ n'ememe chi ụtụtụ kwenyere n'ihe a ga-akwụkwa. Ihe a kwụkwara ha bụkwa ihe ha kwesịrị ịnata. Mgbe a kpọrọ ha ọrụ, ha nwekwara obi ọma iji wee hụ na ha nwere ọrụ mgbọsị ahụ. N'oge nke Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ịgbaghị mbọ ịkọ azụ maọbụ igbu ugbo maọbụ ịrụ ọrụ, ezinụlọ gị agaghị enwekwa nri. Mgbe ndị ahụ akpọ ibu ụzọ wee kpọọ n'ọrụ, bụkwa ndị nwere ihu ọma. Mgbe ahụ akpọrọ ha nwekwara obi ọma n'ihi na ha nwetara ọrụ. Ndị ọzọkwa nọ na-eche nọkwara ezinụlọ ha kwesịrị inye ndị. Mgbe onye nwe ụlọ ahụ nọkwa na-akpọpụtakwa, a nọkwa na-ahụkwa ndị ọzọ nọ na mkpa inyere aka. Mgbe onye nwe ụlọ ahụ nata nke ugboro ise, wee kpọtakwa ndị nke ikpeazụ nọ, ndị umegugoro na-eche na onweghị isikwu ihe ga-emenụ. Mgbe ha bịara ịlụ ọrụ, ha nabatakwara ịlụ ọrụ n'ajụghị ese ma nwedoro ụgwọ ihe a ga-akwụ ha, kama ha ma na ihe ọbụla e nyere ha ga-aka mma ma ọ bụrụ na onweghị nke ọbụla ha ji aka. Mgbe ha gbakọtara ịnata ụgwọ ọnwa ha, o juru ha anya otu esi wee kwụọ ha ụgwọ dịka akwụrụ ndị mbụ. Ọ doro anya na onye ha ga-enwe obi ekele. N'ezie, o nweghị mgbe ọmịiko dị otu a hụrụ ya na ndị na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ. O nwere ihe m chọrọ ikwu banyere ndị ahụ, ndị na-atamu, ndị nke izi ama bidoro ọrụ. Dịka akụkọ a kọrọ, ka m kwukwa obere, ọ ga-agwa ha, sị, ụmụnne m, emeghị m unu ajọ ife. Akpọrọ m unu ịbịa rụọ ọrụ. Unu nwere ọṅụ na-enyere m unu ọrụ. Akwụkwara m unu ụgwọ ihe nkwere na nkwa na ngakwa unu. Nara na ụgwọ ọnwa unu, ma narakwa ngọzi unu lawa. Banyere ndị ọzọ, ọ bụ mụ onwe m ka ọ masịrị ihe iji ego m mee ihe m chọrọ ime. Ana m ajụ ajụjụ a nye ndị nne mgbe ahụ, maọbụ ndị nọ n'ugbu a. Kedu ihe o ji wee na-ewute gị n'obi n'ihi na ọ masịrị m inwe ọmịiko?
Brothers and sisters,
there are going to be times in our lives when someone else gets an unexpected blessing or receives some
special
recognition.
May I plead with us not to be hurt
and certainly not to feel envious when good fortune comes to another person.
We are not diminished.
When someone else is acted upon, we're not in race against each other to see who's the wealthiest, or the most powerful, or even the most blessed.
The race we are really in is the race against
sin. And surely envy
is one of the most universal of those. Furthermore, envy is a mistake that just keeps on giving. Obviously, we suffer a little when some misfortune befalls us. But envy requires us to suffer all good fortune that befalls everyone we know. What a
bright
down in another quart of pickle juice every time anyone around me has a happy moment. To say nothing of the chagrin in the end, when we find that God really is both just and merciful, giving to all who stand with him all that he hath, as the scripture says.
So,
lesson number one from the Lord's vineyard: coveting, pouting, or tearing others down does not elevate your standing, nor does demeaning someone else improve your self-image. So be kind and be grateful that God is
happy.
It is a happy way to live. A second point I wish to take from this parable is the sorrowful mistake some could make if they were to forego the receipt of their wages at the end of the day because they were preoccupied with perceived problems earlier in the day. It doesn't say here that anyone threw his coin in the householder's face and stormed off endless, but I suppose one might have. My beloved brothers and sisters, what happened in this story at 9 or noon or 3 is swept up in the grandeur of the universally generous payment at the end of the day. The formula of faith is to hold on, work on, see it through, and let the distress of earlier hours, real or imagined, fall away in the abundance of the final reward. Don't dwell on old issues and grievances, not toward yourself, We consume such precious emotional and spiritual capital, clinging tenaciously to the memory of a discordant note we struck in a childhood piano recital, or something a spouse said or did 20 years ago that we're determined to hold over his or her head for another 20. Or an incident in church history that proved no more or less than that mortals will always struggle to measure up to the immortal hopes placed before them. Even if one of those grievances did not originate with you, it can end with you. For what reward there will be for that contribution.
Kedu ka ngozi a ga-enye gị mgbe onye nwe nya bụ ụlọ ugbo ahụ ga-apụta wee lee gị anya wee gozikwa gị?
Leads me to my third
nke na-akpọtakwa m na okwu m nke atọ. Okwu ilu anụnwa dịka ilu ndị ọzọ abụghị banyere ndị ọrụ n'ugbo maọbụ ewu na atụrụ. Nke a bụ akụkọ banyere ịdị mma nke Chineke, ndidi ya na mgbaghara ya, nakwa oke àjà ahụ Jizọs Kraịst chụrụ. Ọ bụ akụkọ banyere obi iko na ọmịiko, nakwa inye ngọzi si n'aka Chineke. Ọ bụkwa ihe gbasara ha na-ekwu banyere nna anyị nke bi n'eluigwe, na ihe na-amasị Chineke na-enyekwu obi ọma bụ mgbe ọ na-egosi anyị obi ebere ya.
Especially to those who don't expect it.
Ọkasị ndị nke ahụ na-anaghị atụ anya ya.
They don't deserve it.
Ma ọ bụkwa ndị ahụ ndị na-eche na ha ekwesịghị ịnata ngọzi ahụ.
Who in this vast audience?
Amaghị m onye nọ n'etiti anyị taa.
May you hear the message of
forgiveness. Kwesịrị ịnụ banyere ozi mgbaghara dị n'ime akụkọ a.
However late you think you are.
Tụmasị oge ọbụla ichere n'ebe ọbụla ichere n'ihi nọ, ọtụmasị ajọ ife ọbụla imeworo, maọbụ ihe ị na-enweghị, maọbụ otu isi nọ anya n'ebe Chineke nọ, maọbụ otu isi gabiga n'ụzọ, maọbụ otu isi wee dapụ n'ụzọ okwukwe.
It is not possible for you to
sin. Ana agwa gị na ọ dịghị nwegị ka ị ga-esi wee dabe ya n'ebe amara Chineke agaghị erute gị. Ma ọ bụ ịbụ onye ụka anyị, ma ọ bụ na ịbụ otu onye otu anyị,
o
nweghị ihe ọ bụla amara Chineke na-apụghị ime.
O
nweghị nsogbu ọ bụla nke na-agaghị agabiga.
O
nweghịkwa nchekwube na nlọghị n'alọ nke gị nwa na-agaghị enweta ụsa ya. Ọ bụ na ị chegodu na ị bụ onye nke ikpeazụ nke na-enweghị onye ihe ga-erute, onye nwe ugbo ahụ nọkwa na-akpọ gị, sị gị, bịa na ocheeze ma daa n'ụkwụ onye ahụ dị nsọ nke Izrel. Bịa, rie, ṅụọ na-ejighị ego ọbụla na okpokoro nke Onyenwe anyị. Ana m arịọ unu taa, ndị nna na ndị ji ọkwa ikike nchụàjà, dịka Lehi kwuru, sị, bilienu ma sinụ na ntụkụ lie ma bụrụ ụmụ nwoke. Ọ bụghị mgbe niile, mana ọtụtụ mgbe, ọ bụ ụmụ nwoke na-ajụ ma na-ahapụkwa ịza oku a na-akpọ bịa soro n'ọsọ ahụ. Ụmụ nwanyị na ụmụaka, mgbe ọbụla ka ọ na-amasị ha ịbịazụ oku ahụ. Ụmụnne nwoke, biko bilienu, meenụ ihe unu kwesịrị ime. Meenụ ya maka ndị ahụ na-ekpe ekpere ka unu wee mee ihe unu kwesịrị ime. Meenụ ya maka Jizọs Kraịst, onye kwụrụ ụgwọ pụrụ iche n'ihi ọdịnihu ọ chọrọ ka ị nwee. Ụmụnne nwoke na ụmụnne m nwaanyị, nye unu ndị ngọzi a ụka a gọziworo na ndụ ha n'ihi na unu chọtara ya mgbe unu ka dị ntakịrị, nakwa nye unu ndị batawero n'ụka a
mgbe
unu natara ya, maọbụkwa ndị bụ ndị otu ụka, maọbụkwa ndị na-abụghị, maọbụkwa ndị nabatara ụka ma dapụwa mbụ, nye unu niile ka m na-agba akaebe na ịfụnanya Chineke nakwa ebere ya pụrụ iche nwere ike iweta mgbanwe dị iche na ndụ unu. Amara ya zuru oke. Imetụta ihe ọbụla dị gị mkpa anaghị agbanye gị mgbe ị ruru ebe ahụ. Ọ bụrụ na ike mere ọgbụgba ndụ ndị ahụ, mee ha. ọ bụrụ na imewo ha ma wee zụọ ngọngọ, chegharịa, ọ dịbeghịkwa na nweghị ike napụta gị, n'ihi na onye nwe anyị si n'oge ka dị. Biko, geenụ ntị, ṅaa mmụọ nke nsọ na-agwa gị ugbu a, n'oge dị otu a, ka ị nabata amara ahụ n'oke aja ahụ Jizọs Kraịst chịrị, wee nwee mmekọrịta, wee natakwa uru nke aja ahụ ọ chụrụ kwesịrị nye gị na ndụ. Asakwala ngọngọ, n'ihi na oge na-ha efu. N'afa Jizọs Kraịst, amen.